bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyaray kulanta faylahira fayla ka dhawaada warakaana hirabna mayda ad warsan qodobada siin ka dhigi doontan hadii la hayrantu ku gudu jarna ya waliba kumide la mo aman ko yobad goob yo ka hayan dad diligeysidi idamada dawladda dhaqaaq idan yo bilaaban gobolka mudduga shirki usay ilaami madwinaga buntilan usgeega geega furmahaya mid gabeeryar oo loo ku helay dowladka magaalada Dhuusmareeba taliyaga amniga degmada Dhoobley oo hilka loo qaaday dadkii amoodi aab corona virus oo tiradii loo ka sheegay 1500 oo qof shir loon ku hadlay aab corona virus oo soo laga qabaday baladka Muqdisho akhbaaraadka banaanka wali baa kumide sayga ama hartaga oo soo baylaan umara oo la sheegay intii soo qaaday diinta Islaamka
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah aad dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi Warsan Media Network
akhyaaray hirab lumiyeedee to ahad taariikhdan iyada ka toosanta tumo qishanta bilisada hadda marsa sanadka 2022 taasi wali baa iyo hayana qodobadii warkana hirabna maatana ka dhawaaday soo iyo faafasanga kabilaawna dhugun sidiyala taliga amniga ee Dhoobley iyo wali baa la sheegay intii soo kilka loo qaaday taliga guud ee idanka dowlad goboleedka ee Jubbaland sare ee guuto aadana maxmuud ibraahima iyo wali baa soo ama soo biyaa taliska booliska ee bulidka city ee Dhoobley taliyay hor ee idanka booliska magaalada Dhoobley gaashaan la dhahay Axmed Abdullahi iyo waliba loo ku qaaday xilaga waliba noo soo laga bedelay taliska ama lan bedelay dhinaga taliska qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose dhinaga kala waliba soo taliyaga Usaamaga way gaashaan le Maxamuud Abdi oo soo nagaday taliyaga usba idanka booliska magaalada Dhoobley meela Maxamuud Abdullahi Yusuf la magaawi ku yigeen sheya la mo amanka ya wali bayo baado goob iyo ka hayana ama iyo kubadana dhinaga dad dil iyo jeysidi shalaytii waqtigii dambiye milishaad hubaysan wali bayo dad shaab iyo ka dilana intan dhakayta degmada burdin le iyo wali ba ayaha ku bahaasta dhinaga city ee iyo ka qiyaala dureedka magaalada Beledweyne ee ronto gobolka Hiiraan oo saddex qof la sheegay intii oo meelaysay iyo beerelayo ka haya meelaysay la ka dilay milishaadkan oo ku dambeeyay dilkaasi tii wali bal sheegay intii meelaysay oo ku tabanga wali bana meelaysay deeray saraakiil ku tirsan ciidamada booliska Beledweyne iyadoo meelaysay ku qaaday dilka dad kala dilay taliyaga saldhiga booliska degmada Beledweyne Muuse Salaad Bukhaliya oo soo yowleba saraakiil ku tirsan booliska Hirshabeelle yowleba sheegana intii oo baad goob iyo ka hayan dadkii gudambeeyay dilka dadka shacabka isla markaasi tana adii la gaanta la ka dhigayeen iyo sheegay intii dawladda la horsheena doona wararka shaduban ee warbaahinta warsan ayaa meelaysay tii ku helayta yowleba iyo sheegayna intii dilka meelaysay tii soo ku dhig wararka qaar iyo sheegayna intii salka soo ka haya aanu yana qabiil akhriidna meelaysayti dadda shan dubun hor meelaysayti lanka dili dhinaga kala dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wili wal waraymaha kubana maadaama ya andowta meelad dilka soo ku dhig walibana qaar ku mid ah ehelada dadka iyo sheegay intii iyo sheegana intii adaalada la xorsheena gabar yar ya waliba mid sheelo kaleeyo magaalada Dhuusmareeba wararka warbaahinta warsan iyo ku helayta dowladka magaalada Dhuusmareeba caasimadda Galmudug waana la kamagaa boqola iyo wali bayo sheegahana intii meelaysay tii la karay mid gabar yar oo yaa lunga gooyuban daadiye la kashay ilaa 12 sano idamada booliska iyo dowladda oo ku galay magaalada Dhuusmareeba iyo meelaysay tii seedi oo deegaanka boqola oo meelaysay tii New York qaadan midka gabartay yar sidoo kale meelaysay tii oo falkaasiyti ku dhii iyo milasiyo qobdan hooyadii dhalli gabarta iyo waliba awsha wararka iyo waliba intaasiyti oo ka darahyana inti gabarta iyo ku muuqdi jirdila hoogan oo sababi intiyan amooda walibana wili milasiyti lankogayne sababtii ku dambeytay inti gabartaasiyti yar la dila saraakiil ciidamada booliska dhuusmareeb iyo waliba oo sheegana intii oo baaritaan iyo ka hayanga aadee dhalli gabarta iyo waliba awsha oo la ka tuunsanyay intii dilkaasiyti oo ku dambeeyay islamarkaasiytina hati iyo kihirinyay saldhiga booliska beledka dhuusmareeba qaar ku mid ah shacabka ka nool deegaanka boqol iyo waliba iyo eedyon kunahena dilka gabartun yar iyona meelasiyti iyo iyada kunahan waanu sheegan intii cadaaladda la qorsheena dadkii ku dambeeyay waanu sheegan intii gabartaasiyti cadaaladdii hela shirkii usaa'iilaami madwiinaga buntiland oo sugeeka furumahaya magaalada garoob ee gobolka nugaal iyo waliba lakabada intii geeka oo hadda isugu furuma shirku wadata sheegaya maamulka buntiland kaasiyti oona ku qayb gala doonana walku badan afar boqol iyo waliba lixdan ergi oo kumidayinga ama kushalkooda waa dalka banaanshe iyo waliba dalka gudaashaya madwiinaga buntiland sayid abdullaahi dani iyo siyeedka bilii febraayo sanadkan garoob waliba isuka dhawaaqay shirkada tashigaa buntiland walibana shirkaasiti ku qayb galay wasiirada iyo waliba xildhibaanada lamada manga la taliyal iyo waliba oo matala wadhanaga dowladda federaalka walku badan mas-uuliyiinta maamulka buntiland odayaalka iyo waliba walgoradka iyo waliba dad kale dowla ka azumay kulankaasiti madwiinaga buntiland sayid abdullaahi dani iyo waliba oo safaru doona shirka meelasiydana usa ku jeedi doonaa khudbada loonku hadlowa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba khilaafka isukula dhahaya dhanaga dowladda federaalka ee soomaaliya shirkaya waliba saasoo kale loonku hadla doona arrimo la xiriira dhanaga maamulka buntiland khilaafka dowladda iyo waliba maamulka buntiland ayaa kula dhahayta iyo waliba jihooyinka siyaasadeed iyo ku eedanta maadaama dalka usu galahaya hila shalguure maalmo ilaa dhaafi iyo waliba magaalada garoobe kasii qulqulaayay wafood shal duban hanaseyti oona ku shalkooyahaya dalka gudaasha iyo waliba banaanshay walibana wararka hatii warbaahinta warsan meelaseyti oo ku helaayad iyo sheegahana intii ubna kumid ah wasiirada iyo waliba qorshayaalka xukuumadda soomaaliya iyo diidan intii oo ku qayb galaan shirkaasiyti wararka kal iyo waliba shirkaasiyti lu ku helaaya intaasiyti oo ka darahyana intii meelaseyti lu ku mamnuuy shirkaasiyti intii oo ku qayb galaan wariyaalka dhanaga madaga banaa walibana guddiga qabanqaabada shirkaasiyti wariyaalkii oon sheegana intii oon ku qayb gala doona shirkaasiyti sidoo kale dashalayta wasaaradda walbarashada ee maamulka buntiland qoraal iyo saarti waliba yaa ka fasaadaya muddo dhanaga saddex maalmood ee oo shirkaasiyti isu socda meelo walbarashada ka yaalaan biladka dhuusmareeba si weyn yaalan ku dareemaha iyo geegka magaalada garoobe shirkaasiyti geegka ku furmaaya magaalada garoobe walibana meelasiyti iyo ka qulqulaa wafuudasha duubanga shirkaasiyti dhanaga ku qayb galahaya oo kulankaasiyti geegka meelasiyti ku furmahaya dhanaga kalena dhugun sidayaala meelo warkaasiyti isin kula socotan waliba waa warbaahinta warsan ee xaruntiya biladka tambaydhaba maalmo ka hor iyo waliba mareykanka isoo iyo ka aqal galana xildhibaan ilhan umar ayaa ku tirsanta manka kongareska ee mareykanka waan laa ku doordaba dhanaga minnesota ilhan iyo waliba ayaa bartiya instagram-ka iyo dhegdaya sawir iyo waliba hartisha u soo baatimaynada oo meelasiyti ayaa ka qortay gursidii waliba anan lamaana siyaasad kooti waliba hayna lamaana siyaasada hatana waliba unu ku wadaagnay dhanaga nolola yarti afayaan usuun hadal ilhan umar iyo waliba isu sheegay waana laka magaababa jermi iyo waliba usal hadlay warbaahintu saqiijay intii tim maynada usuu meelasiyti ku qaadaday dhanaga diinta islaamka soo hadla jeysii wadada afayaankan hadal ilhan umara iyo waliba dhanag kale usu sheegay intii meelasiyti usaa ku bahi dhanaga ilhan umar iyo waliba xilligii usa qaaday diinta islaamka yariirka saawiga ee ilhan umar iyo waliba maynad iyo waliba habahayay sanadkii una dhaafnay kureeda markay haaskii iyo yubad roogan maynad meelasayti iyo qashalta bimaana laakiin magaa u jari beth maynad oo yaa qontoon shan sano jir ah waan ya dalbati inti iyo meelasayti iyo qashalta wan ilhaan umar oo qabil sanay dhiniga ololaga dhiniga doorashooyinka tim maynad iyo waliba uu soo ka dhalay dhiniga dalkaasi Mareykanka waliba nala sheegay intii uu soo dhalay sanadkii 1980 waliba uu soo raaku barday jaamacadda dhiniga New York bartisa lingiga iyo waliba uu saaha ku huseeyaa sanadkii 2001 laa uu nebi 2002 intii uu soo barday dhiniga jaamacadda ee Katala dhiniga dalkaasi Koonfur Afrika waliba uu soo dhinaga kala bartista ulumtiisu sheegay intii soo ka barday dhinaga siyaasadda walibana isaa ku qalin jabeey sanadkii 2008 walintaasi ku dambeeyay waliba uu ka shaqeeyay hay'adda yameelasiiti kool galaasa oo ka hor intii uu soo onkabirna shirkadda istirta ee gruba walibana meelasiiti horeeyteen amartay grubka uu soo onkabirna walibana uu soo wadroogana bitha maynaja oo dhawaan meelasiiti oo ka shaqeeyay warkii hirabno dhugun sidiyaal xilagu isin kula soo tan warbaahinta barsan ee baydhabana surun kun yeninka doonyeemaana la